ko baby. Yende kwa mabisho watu wanaopenda kupendeza, alafu mpole mwana kitu hataki kazi.
Yeah. Ninavonga upamba zeloni, nikipita kwa mta sina mastori. Ninavonga upamba zeloni, nikipita kwa mta sina mastori. Swagger come my lembe, swagger swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger swagger come my lembe. Big chain and the big dough, snooki pamba za karako, lipo wewe misipo, kila kona mi taito. Niko highway na gomba, leona nipenda paka watoto, paka ziko za bemba, ya vibes zote ina majoto. Nikiwa hudi, leza kuntamana ukini yona kama ruby. Kwanja fukona usome ila left, see your body. Nazama kila kona, kila club bila kadi. Wakisema net parties, could say Cody. Now I've been bisha my bisho, I'm bound of corner wanna do. How much I leave, I go slow. Instagram my wongo, eti beze kumbe ki gogo. Never pizza now, never pull you down, yeah. Wanna get uzaki so good. Ninavonga, upamba zeloni, nikipita kwa mta sina ma story. Ninavonga, upamba zeloni, nikipita kwa mta sina ma story. Swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe.
Million dollar flows, rocking with Joby Soul. United does the low, zoom 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 me making this dough. Nyari nyari tiki safi, unikutapo kila mara nimedamshi. Bando zao halichachi, watu uongo na tongo tongo kwa IG.
Januari paka December, kimbiza dojone chenga. Nafanya Leroy napenda, natumia na nawekeza. Popote tunateleza, maboya tuwa wapoteza. Jaribu kujipendekeza, uone unavyo teketezwa.
Mimi di moji nyinyi ni foe, najua naumiza sana road. But I'm so bright, but I want you to say kabla mjafanya machoko.
My name is Moody Vibe, na mwanangu Rico. Hatupotezi time, dili mshiko.
Ninavonga, upamba zeloni, nikipita kwa mta sina ma story. Ninavonga, upamba zeloni, nikipita kwa mta sina ma story.
Swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger come my lembe, swagger come my lembe, swagger, swagger.